exclusive from Zambia
Music. Mr. OG Son.
At program ya rishbi kwa kado kulanda kubosa penchita. Chile mechi.
Ninebo rapa mufudo wela kwipa yai. Kufi bembe na mfuiza ama bazi. Pede niko rapa ufinine. Kulishi waputa kwa ba competition. Umfua, sister muia. Pela koko tini, buwe, nine. Drape mufi bembai. Muda pepla shuo pwa kapwe. Wala mwailasha ine, shaka pwe pwai. Nebo rapa mufudo wela kwipa yai. Pama bench njikele na inoki. Kuno eko zangwa ine na wana mabebe bai. Revo apa nomba yali kwerai. Shuo pute munobe, umfuai. Nebo rapa mufulo wela kwipayai. Paku njikata ufirike wa shipai. Kuno eko na bene na bana mabosai.
Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi bembechi. Chile mechi. Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chile mechi.
Kana masha achiriza mafuresh. Ipai space kumabebane es. Mi tryna say, mabebane stay. Top league but very big breast. Pauno wine it's another case. Nipe kuno number zako ze echo cash. Unema es but una kana cash. Nasdiri kosaka iti jobless. Wine onge tongue. Ndo dapa punga ere utunge pong. Paku wine pana chiri rongo. Wanakirwa ni number barira matigong. Iwe baby, why now get wrong? Why nyako haimbori wrong? Nyakso sheka uchitamba songo. Uza tibendine janjiri strong, janjiri strong.
Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi bembechi. Chile mechi. Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi bembechi. Chile mechi.
Damu fwa buin wat, ne kulai. Apaso, ne kula kuchalalai. Aiko, newe ma, riche fai. Show up, ni big team why. Next day, apari ya hile fikai. Konta mama, riche fai. Uno eko mwasa chadirira hai. Show up, ni big team why. Shut it up, piapo, riche fai. Ama tebo ni diva, kuno hai. Mwaiseni, ispak yai. Tula bubwa sana na mabishi hai. Gato chana piapo HFI. Muzo wapele kolas. Na puisha ikona na piamo. Na piamo hai.
Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi bembechi. Chile mechi. Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chile mechi. Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi.
Uwe tuwali bubwa kuno
hai.
Magido Inuki Hatisa.
Chile mechi. Nabambona baleti chafi bembechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi bembechi. Chile mechi.
Bas rupi tari. Omopondwe Rewo boss. Achan. Aba fede fede kade na mimonai. Cash flow.
Alola.
Kewizi.
Leave your fine.
Achan. Mwapeto. Natasha. Roa race. Kade na mimonai. Sam Pizzi.
It's Sam P touches baby.
Commander Tolo. I see you.
Sam P entertainment baby.
ZambianMusicSite.com